Happy birthday, Mr. Christmas.
I praise music, baby.
Likubalika sababu ya best flows mashabiki wana from the neighborhood next doors ado ado tukanza mpaka ku make door best storyteller best battle rapper case closed my rapper bado anagombana kwa top 10 ngoma zao ziki bounce wana complain mwisho na galagala kwenye ma cocaine wanachuambulia wani more pain no gain safari bado ni ndefu it's a long mission my rapper vichwa tupu ya brains are gone missing I see things clearly cause I got a strong vision you talk shit so close my ears, I don't listen. Nadhani sasa ndo ile time meshafika ya kukandamiza machepe down na kuwazika noma kwenye tungo kwenye style za kuandika sio muda wa kelele tunataka sounds za uhakika.
Hey yo, it's about that time, it's about our rhyme. Jump back in the game and snatch what's mine. Na kuonesha maajabu than you saw last time. Na kama unisome, it's about that time. Yeah, niko vizuri for your mind one time. Kufanya vibweka ndo ni trend, nigga, I'm not that type. Ni vitendo acha story, nigga, twende na time. I'm yawning, you boring. Usingize me na vo vo vo. Asura kichizi kwa MC, the game is slowing it down. Unapo kipata, unacho kisoka ni boda kwa kali wanao. Masidi kibao, wabaya ni wao, mama mkanya mwanao. Izo lebe debe dondo mazanyi weni boda kudashi kwa house. Bad money not the house, now I'm stepping out. Kitu moja naeza sema before mje enough. Naona muda usha nitupa mkano. Agama man izo bimas what you call
us. Maskini ushafanyaga nywaze kujua wajomba. Mana kila nafsi si umauti taionja. Usishangae kuona bado niko hai. Muni nimekosa hela hata kununua kamba ya kujinyonga. mic check one two. Kuwa maskini uamuzi wako we mpuzi wa kibantu. Unalala kavu na demu wenye brichi na matatu. Alafu unajifanya misiwezi kulala na chatu. Tuma wingo kali ya kowa na degree ya chuo kikuu. Washapagawa kata kula neza toka noa miguu. Unajikuta na msimamo sister du. Wakati unanywele kipilipili afu na suka vitungu. Dawa ya moto ni moto. Wukifimba mina tuna. Formula yangu ni ya training na ready. Chuma juu ya chuma. Mwenzenu waga na julizaga vingi jibu wakuna. Hivi shoga kifika aga kilele ni wana kuu
wana ni itaje.
Wanaonizunguka siwazunguki da. Wanangu wa makumbusho mwakumbuki da. Pesa inapanga utu unashuka, I'm stuck. Masanamu wanapendeza wanadamu wanatembea uchi. Bila usongo wa usofu, na sio uongo kofu. Hizi vitu zitua wa baby madogo wa chofu. Kitema nyongo ni pofu, kitua pembe ni ndofu. Wazobora ufaraka kwenye ubongo mbovu. Hizi business, salamu izo akiwa mamtoni. Tunapitia mengi guru ni mtamu akiwa mdomoni. Jichenge, sitaji wenge. Najua kuwa msoso vitani ya witaji mwenge. Na kwa kapali na sio utani, kwenu kibaa kwa tuni nyumbani. Na niko hapa kuchora ramani, sani kiacha atafanya nani. Tazame mimi alafu sichoke kikubwa imani. Soso wa kushiba unezonekana ata kwenye sani. Marifa, nikitokea na shika mic na peta. Wanapoteo tathani mic kacheka. Au mnataka roll kama new juice na leta. Wapambe mtakalia nini mbuzi kala mkeka. Na mua moja ila mta wapa mkatiane. Mtachagua mkimbia au mkimbizane. Ili mfike chagueni kipi mfanye. Mina kaza ili mfike nye mkazane. Sioni vyote ila hautosikia sioni kitu. Kwenye changamoto sioni bifu. Unataka kukata woni kiss. Mwisho jajipanga na demo anasema sioni siku.
Misses, misters, brothers, sisters. Wakikuweka frontline, brothers, pictures. Usumeki na wono kufati go speak out. Siku zote vitu za mwisho ndo zina kick out. Na bila kuwa na ego, kuondolea na wigo, kutolea na figo, pendo lote kuka wisdom. Na kila siku kama freestyle newcomer, ni kama season, spring and love come summer. Tunafikiri kufikiria kushinda, no matter what ndani ya nyumba. Hatufikiri kudisha pia kuwinda, na huku sisha tunjajifunza kulinda. Yeah, kule nilipita, kule nilisota, vile nilisheka, taka taka vita. Kule nimetoka, kachaka moka, sina mbele wala nyuma kichaka boka. Inuka dundoka, shetana mechoka, vile uko block hopeless, auna pesa. Dani naisikia sauti na niambia mapito, tena naisikia sauti na niambia na wita. Popote nilipo, yeye still yupo, hapo, kwanza mkepo, jembe la mkono rato. People hustle, knuckles, shinda macho, shinda battles. Now, kitaka kuenda bio, nenda peke yako. Kitaka kuenda mbali sana, nenda na mwenzako. Na ukipanda mbegu, jua ni baraka zako. Na kuna tofauti ya wewe na mabitu yako.
Sichukia, hata unikose sana, bifu waga sizi mi. Leta nkulete drama, skiza. Na Spitman, Mr. Christmas, ndo mimi nime unite na wana kama Hubert. No nini mnyama, unipat polini kosa mnyama poli. Habari anazo kama story, hip hop ndo dini kaujumwa na sorry. Misosi mitungi na pamba kama J-Mo. Na pika kitekniku, wasipiki kishamba everyday. Uwasi stay rock, kazini nko high high. Msani miso mgai gai, la kuniletea mbwe 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 mbwe. Misi ugu tukumoge la show shows. Jikwe mwenda pole juu ya mdundo, nina tembe ya slow slow. Ambassador wagero sike na cheze zi flows. Yo, no digirika dazi facts, inaongea kisoso. Nilitabiliwa ntakuwa famous, nimekuwa famous. Nafanya yangu staki kwa juwa haters.
Mitai nadai kwa songa kirap ni shy. Hachi kwa kumbusha watu kwa ulabu si chai. Navo define dini naona manabii wa squeezy. Wangekuwa Yesu wangewauzia watu divai. Underground kama dini namba chafu sivai. Navo wakanyagia chini hata viatu sivai. Kache pesa na chothamini ni kwangu ni uhai. Naipeleka hip hop paka Abu Dhabi, Dubai na Vuka. Hata kaa ujenzi ni wa fence kubwa. Pesa inaongea usishangai ni kichange lugha. Napokea shukrani kwamba thank you Buddha. Tukisikiza wapa wengine kichef chef. Toka uswazi ni kifungua mdomo ni wazi. Wahali ya msoto chocho joto mpaka ukoko upashi. Bila connection bongo hata mchongo upati. S-O-N-G-A kama mgongo. I'm back, I'm back, I'm back.
Noma natangaza vita na bwana James kwenye mdundo so nipate shika. Hii ni OG si hatu fake so hakuna filter. Na mazuzu hawamini kiama kimefika. Yeah, nisempenda kaje tena sasa. Hawamini wafitini vile na papasa. Hii midundo yangu mimi na nisha waasa. Ndiyo mbea kwenye line shida ni gani sasa. Na navyo maintain bila complain. Wana shangaa navyo ni check kama Otain. Busy bala wala si bang kwa matotain. Lakini ni star na kwa umchezo mindo captain. Na hoza haswa na hii ni danger kanda edge usisoge hapa. Tambeni kwenu sio kwangu hapa kwa mkapa. Hatoki mtu hapa mtambulie kapa. Cheki viwango top notch yani top shatter. Na msini te role model mini bad figure. Role model zenu chawa miso chawa nigga. Mini hustler nigga. Liza mitaa nigga. Ndoto zangu billionaire yani 8 figure. Na navyo tamba kwa kuvimba cheki kwanza motion. Ma picha picha caption. VPN a question. Flow flani ndizi nyama potion. Na hii ni riso fiction. I'm back to the mission. Na zama hizi mtajuta na uzuri niko na mola. Siwoni waki nikuta kwa mbali tuna wachora. Mko zangu chimbo na wasoma. Askari nishajipanga. Mungu wangu kimbi Rio stishiki na hawanga. Na wasani wanosifika wana pesa wengi wamepanga. Au labda ndo mashalti ya mwenetu Kasimu mganga.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Thank God I'm still breathing, sing another day. December 24th, mpaka Boxing Day. It's a celebration, everything is okay. Jim Reeves kwenye radio. Chilling home alone kama Kevin kwenye video. Mapambo kibao kwenye Christmas tree. Mezani bonge la chupa, chupa la whiskey. Ni baraka kuwa hapa, ulipo wegonga cheers. Yellow Peter Cinderella, usinde na you here. January to December, tume ya shinda mengi. Kwa ndoto siyo timia, ongeza dua kwa mwenyezi. nipe location, kesho tunanzo vipi. Bada jibada ndefu, wapi tukajibixi. 25th Merry Christmas to you and yours. 26 are you my box, tunayafunguo. Hala,
hala. Complicated system kutokea simple cell. Nipo well ninja, nipo shell. Napeleka single hell. Nakutana Mr. Devil na mwambie jingle bell nigga. Nakuja kama idea. Ukubwa wa distance ni light years. Kutokea North Pole system ni trash nisha acha. Knock knock treat me nice mini Santa. Hatu flash change tunawekeza wekeza. Tuna rap hatu tap dance kwa manager. Flow kama fuel kwenye pipeline. Certified genius ka Albert Einstein, I'm nice. I rhyme wanna ni hofia. Niki flip track. I gun wanna auditia. Kuni discuss. I come kama vile Batman wakinita. I come once in a year kama Christmas.
Wanna ni
fika dada nataka tutoke. Skuku imefika mama nataka tutoke. Faki jola faki mini nataka tutoke. Wana hako nimepata dusko nataka tutoke. Mama nataka tutoke. Nataka tutoke. Dada nataka tutoke. Nataka tutoke. Nije usisi memziki mida show bado. We hizo sisi memziki mida show bado. Leo siku imefika. Tane sosi kate umeme mpaka subuhi. Nije unajua tena umeshidikana. Umeshika mashine. Ikijiji kimesimama usipige piano. Nataka singeli baba nataka singeli. Panda juu ya meza dada nionyeshe singeli. We singeli manto hota singeli.
We singeli, we singeli.
Aziza mchanga hanyo singeli.
We singeli, we singeli.
We singeli manto hota singeli.
We singeli, we singeli.
Aziza mchanga hanyo singeli.
We singeli, we singeli.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
All the way, babe.
Oh how fun it is to ride in a one horse open sleigh.
Baby.